akaraka echi dị ime. Akaraka echi dị ime. Onye makwa echi ye, onye makwa echi ye, ọdịnaka ọdịnaka Chukwu. Onye makwa echi ye, onye makwa echi ye, ọdịnaka ọdịnaka Chukwu. Akaraka echi dị ime. Akaraka echi dị ime. Onye makwa echi ye, onye makwa echi ye, ọdịnaka ọdịnaka Chukwu. Onye makwa echi ye, onye makwa echi ye, ọdịnaka ọdịnaka Chukwu. Onye makwa echi ye,